hokkitinol jetatiwol ko hakke Adamu jaanyi latanoji tati jeɗɗi yarugo sappo e jenayi. Assalamu alaikum sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jamu salama giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti e o mara salama gonduka be maako ha foroye. Min cewrake lortaki amin hande ngam andingo on siriya lawol gongaku. Nder siriyaji men ɓawoji en jangi nder tawreta en tawi noy Allah jawmirawo tagri neɗɗo dow jaati mum. En jangino bo ngam ɗume Allah tagi ɓe. Allah yiɗino ɓe giɗamo be nafsu maɓɓe e ɓernde maɓɓe fuu, sembe maɓɓe fuu, e ngam ɓe keɓa kirseeku nder kawtal bonngal e luggungal be maako. En giino Allah fondiri Adamu be pondol koyngol ngam faamugo to o yiɗimo malla haa o ɗowtanomo. Arti tageeki debbo, Allah hokkino Adamu umrore bana nde. Allah jawmirawo umrimo sey a nyaama haa leɗɗe kooɗe nder jarne bana ɓernde ma yiɗi. Amma lekki andugo boɗɗum e kalluɗum ta nyamki, ngam nyalaade nyamɗaaki a maayan maayde naawnde. Nden Allah foondi Adamu e o maatinimo no ngeenaari hakke ɗum maayde duumiinde e ɗum senndoode be maako. Allah yiɗi Adamu e o yiɗino o jooɗo nder narral be maako haa foroye. Amma asaweere saaliinde en janngino Adamu e Hawwa cuɓi luutugo Allah ngam ɓe tokko Iblisa e ɓe nyaama ɓendalloore lekkiki Allah rentinnooɓe nyaamugo. Hannde en giɗi tokkitinen ekkitinol men nder tawreta haa fasluwol tati diga deftere laatanooji. Haangi en ko heɓi Adamu e Hawwa ɓaawo nde ɓe ngaɗi ayibe hedi Allah. Haa aaya jeeɗiɗi binndiɗon mbi'a, law gite maɓɓe maɓɓitake, ɓe annditi ɓe tembuɓe, ngam maajum ɓe kawti haakooji ibbi ɓe ngaɗi kolte. Ɗume woni huunde arandeere nde Adamu e Hawwa ngaɗi nde ɓe ngeewi umroore Allah? Ɓe tefi suuraago. En ngi'i ko arti nde ɓe nyaamayno lekki anndugo boɗɗum e kalluɗum. Adamu e Hawwa laatake no ɗiɗo fuu tembuɓe, amma ɓe cemtaayi. Nden jonta numooji daarandi ɓalli maɓɓe canjake, diga nden ɓe paami ɓe aybuɓe e ɓe semtuɓe yeeso ceniiɗo tammiiɗo hiitaago ɓe. Nde ɓe tefi dabare suudugo al'awra maɓɓe hawtaade ɓe kaɓɓindiri ibbo ɓe taadi. Ɓaawoɗon binndi mbi'i, nde naange feewti ɓe nani soonyo Allah jawmiraawo ɗon wanca nder jarne. Gorko e debbo muuɗum nyukki yeeso Allah jawmiraawo caka leɗɗe jarne. En ngi'i ɗum ferɗindiri jonta diga nde ɓe ngaɗi hakke. Hidde ko ɓe ngaɗa hakke hedi Allah, ɓe ɗonno ceyo wakkatire nde Allah ɗon wara yewtida e maɓɓe nder jarne. Amma jonta nde ɓe nani oɗon ɓadooɓe, ɓe puɗɗi diwnugo ngam ɓe cemti. Ɓe poondi suudaago caka leɗɗe jarne, ngam Adamu hultorino e ɗonno tefa suudaago. Ɗum saɗaayi heɓteego, bana to goɗɗo wujji huunde nder ngesa goɗɗo feere. Ɗume saaloto to o nani sawtu jawmu ngesa? O foondan suudaago. Bana non man Adamu waɗi nde o hoo'i ko Allah haɗi, o foondi suudaago. Adamu faami laɓɗum, o ƴaɓɓake umroore Allah. Haani no Adamu hultorana ɓaawo nde o luuti umroore Allah? Fakat ngam ɗume? Ngam Allah famtinino mo ɗum be laɓɗum, nyannde nyamɗon lekki anndugo boɗɗum e kalluɗum fakat on maayan. To non kam Allah waɗan ko o wi'ino na? Ɗume numoton? Adamu maayanno fakat na? Allah hitoto yimɓe ɓe o tagi be goonga na? En poondan jaabaago jamol ngol be jamol gonngol. Ɗume jawmiraawo waɗi no Azazilu waato sheydaanu ɓaawo nde o wudini laamu Allah? Allah yaafi sheydaanu e malaa'ika en mum na? Naanon, o yaafaaki ɓe. Allah farti ɓe digam senaare muuɗum. Naa ɗo tan o tagani ɓe yiite duumiinge waato jahannamaaye. Adamu wudini laamu Allah bana sheydaanu. Allah waawino wi'ano tan ɗum naawaayi e o acca Adamu dilla bilaa hiitaago mo na? Waɗataako, Allah o ceniino doole o hiitoo hakkeeji fuu. O fotaayi o munyana hakke dow haalaka wolde Allah ɗon wi'ano. Gite ma ndaarata halleende ngam nde ceniide, a waawata munyango bone. Jawmiraawo hiitoto yimɓe muuɗum, yanugo haa junngo Allah geeto ɗum kulniiɗum masin. sifa Allah chenika don doldina hitago e eltugo mardum hakke dum pottudum nonde o hiti Adamu e Hawwa ngam hakke mabbe ngam man en tawi der ayaje tokkide bindi bi'i Allah ewni neddo yamimo toy gonda dume Allah wadi bawonde Adamu wadi hakke Allah wari teftimo wi'i toy gonda kadi dum Adamu on dabbitinno Allah na nanon o don tefa suudago daayidum be Allah ngam dume Allah yawni Adamu on tammi Allah andano toy Adamu wonnona Allah andudo numo e iko bernde andi labdum toy Adamu wonino Allah ewni Adamu ngam hawo andita hakke mako e o tuba dume Adamu jabinde Allah jamimo toy gonda bindi bi'i Adamu jabi minani mander jarne mi huli ngam mi tembo ngam majum nyukimi Allah jami moy andin ma atembo man la anyami bibbe lekki ki kanno mami nyamugo neddo jabi debbo mo dokkudami kanko o hokkiyam bibbe lekki mi nyami Allah jawmirawo jami debbo dume badda debbo jabi mbodi estiyam mi nyami onnani banano Adamu e Hawwa jabori Allah na moy fu tefi felugo bandum Adamu hauti Allah be debbo mum fu de o wi'i na dum aibe am debbo mo dokkudami dum aibe mum den Hawwa bo yarbi halaka do mbodi be wiugo ta hallinam dum aibe mbodi kairi jumjimmi amma Allah andudo bernde neddo andino be dido fu be aibube Allah dolayno be nyamugo bibbe lekki den saydanu bo dolayno be nyamugo ki saydanu jarri boto e estan amma o dolata neddo ha wada aibe saydanu jumji Hawwa amma dum kanko be hore mako yerri nyamugo bendal lore rentinande de ko larani Adamu bindi bi'i o jumjakano kanko yerdi tokkago lawol saydanu Adamu andi laɗɗum tal ko Allah umrimo amma o yerdi daytaago lawol gongaku ngam o tokko lawol hallende na o ƴaɓɓi umrore Allah tan amma o tokkitini ɓesdugo hakke dow hakke be fondugo yewugo felore dow woɗɓe feere ha hande bo neɗɗo ɗon yerba kalifaako hakke mum dow bandum amma Allah andi gonga ha nder bindi cenidi Allah ɗon wolwana neɗɗo e o ɗon wi'amo toy gonda jabam ɗume gaɗɗa ngam ɗume calotoɗa nuɗɗingo e ɗowtanago wonde am ngam ɗume ngebotoɗa mbodenga am ngam ɗume pelata banda dalila hakke maɗa fakat banami geeto koppi fuu tuggantoyam ko moye fuu seeɗo to min woni Allah non jawmirawo wi'i sa'i majum ko moye meɗen jabanto hoore mum yeeso Allah tokkoɗen mo jangugo nder fasluwol ngol ngam ha ndaren noy Allah hitori Adamu Hawwa e mbodi bindi ɗon mbiya Allah jawmirawo wi'i mbodi ngam ɗume kuuɗa ɗum a naalama caka dabbaji e kuuje ladde fuu a yahan dow reeduma a nyaman mbulwuldi balɗe ngendam ma fuu mi waɗan konnaagu hakkunde maɗa e debbo hakkunde daygol maɗa e daygol maako goɗɗo daygol maako naman hoorema an bo a ŋatan teppere maako nden o wi'i debbo mi ɗuɗɗinan luuwe dayki ma a dayan be bone a yenwan gondal be gorko ma kanko o laamoto dow maɗa nden o wi'i Adamu a nanani debbo ma a nyaami ɓiɓɓe lekki ki kanno maami mbi'imi ta nyaamki ngam maajum lesdi naalaama ngam dalila maɗa be bone nyamrata ha maari balɗe ma fuu ndi furnante gi'e gingille a nyaaman haakoji gese be wulweende yeeso ma nyamrata nyaamdu sey to a lorake ha mbulwuldi ngam ha maari ko aɗa an a mbulwuldi ha mbulwuldi bo lortotoɗa on ngi'i ko hakke maɓɓe rimina bone e torra gingille e guuɓe lesdi njorndi e gullum nyawu e waade oho ɗum wi'ama ngenaari hakke ɗum mayde ɗume Allah wiino laatanto Adamu e Hawwa toni ɓe nyaami lekki dentinaaki nyaameego ki o wi'ino nyande nyamɗaaki a maayan nyande be nyamino lekki man be uwino be na nanon, amma be mayi nyande majum na. Oho nonnon, nyande man do Adamu e Hawwa mayi be no hedi nafsu, ngam be ngala fahin der kautal be Allah. Bana ngiruden dum mayde dum cendol be Allah. De Adamu e Hawwa coyi do tare hedi Allah, kambe ko'e mabbe be cendiri e Allah, mo sebore ngendam. Ngam be cubi sawari ganyo Allah, digam den be ngala gedal ha ngendam Allah. En dokko misalu, to ngodi ganyo den sobajo mon narri be mako, wala seko sobajo mon wartan ganyo. Bana wotbe don bi'a sobajo ganyo bo dum ganyo. Bana non kadi ko moy dowtani seydanu honi Allah sendiri be Allah. Hakke do senda neddo be Allah. Hidde timminen wodi ko hani anden e ciftorten. Yimbe danyabe nder duniyaru ndu fu be latake maybe no ngam be dowtanaki Allah e be mbadi hakke. E nden be anda Allah. Tema en gida nanen dum amma non Allah wolde Allah wi'i. Nyande nde Adamu luti umrore Allah o warti hakkejo. Adamu gudindo laamu Allah woni baba yebbe fu. Ngenari hakke Adamu wartiri rutu mako fu hakke en. Ngam majum domru rimata hunde nde wawata wasugo. Fahin aibe Adamu ta'i kautal mako be Allah. Dum wadi rutu mako fu sendiri be Allah. Bana wolof en bi'ata albalawol hadata do jawmigol tan. Non bo wolde Allah wi hakke nasti duniyaru ngam dalila neddo goto. Be hakke mayde bo nastiri. Mayde lati do yimbe fu ngam be fu be mbadi hakke. Kaka men Adamu cendirdo be hore mudum e Allah lati bana lisal ta'angal cakkinangal. Dume latato to lisal ta'ama ngal yoran. E dume latanto liccon pamaron gonkon do lisal ta'angal ngal kon ngeton na nanon kon joran ngam kon don disi do lisal jorngal. Non bo bibbe Adama fu lati bana liccon pamaron gonkon do lisal ta'angal go. Sabida hakke mako Adamu don bana lisal jorngal. E en lati gotum be mako en fu en don cenda hakke kaka men Adamu. En pat en godi hali bana Adamu o. Annabi Dauda windi nder Jabura. Fakat mi danyado nder junuba diga dada amrediya mi don nder hakke. Hakke don nandi bana nyausida nder jamanu men jontaro. Masibowol ukkantongol duniyaru fu. To sida nangi goddo nga accatamo e nga timmatabo mardo sida raban biyum. Sida dum barowu e neddo wala kurgun maga tawan. Hakke nandi bana non dum albalawol kengol duniyaru fu. Dum barowo jaharando yimbe nder halkere duminde. Neddo be hore mum wala kurgun man. Nden en mangtan Allah be bernde seyinde ngam kanko be hore mako wadani en dalila gurtaki chadele hakke. To en kutinirika ka hisnan en bawde hakke ha foray. Yaso birabe, der Siriya men yeso hato Allah mu en timmitinan jangde men her faslu wol tati tawreta e en gi'an noy Allah hokkiri Adamu e Hawwa. E non bo ha yimbe fu inare wonde larande kisno bawdo tammido warugo nder duniyaru ngam hisnugo hakke en diga bawde seydanu hakke e jahannamaye. Min getti on be watan go amin hakkilo hande en daroto haddo. Min gidi bo pamon siriyaji tokkindirdi di taweteri do kaset. To on gidi hebu godi bindanemin emin bi'an on noy on kepratadi. Mallama to on gidi bindadi on bayi windugo nden min neldan on goddi. Ndaha keproton min lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Midon lornita dum lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Allah barkidin on. E wada chiftoron Siriya jidi haforoy. Numte ko Annabi Dauda walli en wi'i. Fakat mi danyado nder junuba. Diga dada amrediya. Midon der hakke.